bonti mukuza omwana alumanya bakyala nkyera obulamu bwete yerabira bwomunyiiza najjukira olubutolo obwe lwamuluma najjukira ekyenda kyebwe kyakomolwa obwo olubuto lwe bwe lwabagwa bannanga obutamanya muzadde kibi
www.mp3ugandanmusic.com.